umucamanza muri sentare ibanze ya Kacyiru mu gisagara cha Kigali yati byatsi icifuzo cabahagarariye ikigo cy'igihugu kijejwe amakori hamwe naburanira abatsindiye icamunara y'uruganda rwitabirwa rwigara bashinze urubanza rwo busaba kwikirego yisaba gutesha gaciro camunara y'uruganda kito kwakirwa sentare ya cirubanza ruvuga ku cyo cifuzo cabo kitagira ishingiro n'inkuru ya Eric bagira ubusa umunyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda
hatangiye kuzamuka kanyamuneza kubakurikiranga isomwa ry'icyemezo cy'urubanza na mbere yuko umucamanza arangiza gutangaza ibigikubiyemo abo barimo bahoza ari abakozi b'uruganda rwitabirwanya kugendera Sinaporo Rwigara ndetse n'inshuti z'umuryango bari mu rukiko umucamanza yafataga cyemezo kunzitizi zazamuwe n'abagobokeshejwe ku bushake muri urubanza abo nabo ni company MMRGD yatsindiye cyamunara y'uruganda itavugwaho rumwe uruganda rwitabirwa rwigara Premier Tobacco Company Limited PTC mu mpine rurega ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko mwuga Maître Vedaste Habimana ko ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10/2018 bateje mu cyamunara Fond de Commerce y'uruganda mu buryo bunyuranije n'amategeko ni cyamunara yatwara icyo ari cyo cyose giherereye kuri uruganda kugeza no ku izina ryarwo mwiburanisha rero ka Maître Pierre Munyangabe wunganira MMRGD yatsindiye cyamunara yari yazamuye inzitizi ko asanga ikirego cy'uruganda kitakwakirwa avuga ku izina ry'uruganda riri mu byagendeye muri cyamunara bityo ko nta ububasha bafite bwo gutanga ikirego mu izina ryarwo kuko ngo izina ubwaryo ritakibaho bityo ko iby'uruganda byagurishijwe byubahirije amategeko aravuga ururimi rumwe n'abunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ndetse n'umuhesha w'inkiko Maître Vedaste Habimana bose uko ari bane bakavuga ko izina PTC ritakibaho kuko ryarangije guhabwa company MMRGD bikozwe n'ikigo cy'igihugu iterambere RDB cyandika ibigo by'imari kunganira uruganda rwitabi PTC Maître Janvier Rwagatare we akavuga ko izina ry'uruganda PTC rikiriho kandi ntaho rizajya akavuga ko nta wundi ufite uburenganzira bwo gukurikira no kwigurishwa ryagenze agasanga inzitizi zabo bahanganye nta shingiro zifite umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali nyuma yo kumva impaka ku mpande zombi yasuzumye ibibazo bibiri ibyavuye mu isesenguro yakoze yabitangaje madame Mukange Manyaderine Rwigara umugore wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara ariwe gusa ukurikiranye icyemezo abandi baburanye ntibari bahagarariwe uyu bivuga ko yari yihariye hejuru ya 90% by'imigabane y'uruganda kugeza ubu rwatejwe cyamunara umucamanza yabanje kumenya niba uruganda PTC rwaragurishijwe kandi niba koko nta burenganzira banyirarwo bagira bwo gukurikirana ibyabaye yasuzumye kandi niba koko ikirego yashyikirijwe n'uruganda kitakwakirwa nk'uko byifuzwa n'uruhande ruhanganye n'uruganda ku ngingo ya mbere yavuze ko kuba uruganda rwaragurishijwe bikandikwa muri RDB bitabuza uburenganzira banyirarwo gukurikirana uko cyamunara yakozwe kuko nyir'uruganda atari we warwifatiye ngo arugurishe ukundi ari nayo mpamvu yahisemo gutanga ikirego umucamanza kimara kuvuga ibyo mu cyumba cy'urukiko hatangiye kuzamuka amajwi agira tamena mena umucamanza kuri iyi ngingo yashimangiye ko urukiko atari rwo rwahagarika nyir'uruganda gukurikirana uko cyamunara yagenze nk'uko amategeko abiteganya naho ku ngingo kumenya ko iki kirego kitakwakirwa umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru yatangaje ko igurishwa ry'uruganda mu magambo ye aryo ryabaye ipfundo rya byose kandi ko aricyo kigomba gusuzumwa yanzuye ko ikirego kigomba kuburanishwa kugeza ku by'amategeko ateganya abari mu cyumba cy'urukiko noneho bahise bakomera mu mashyi cyarimwe bagira bati amena mena hanze y'urukiko bamwe mu bagaragazaga kanyamuneza basobanura ijwi rya Amerika impamvu yabibateye
uruhande rwa PTC icyifuzo cyemewe niyo mpamvu twavuze amena
ni ikindi cy'uko ko cyamunara bigaga ko kwezwe teme n'amategeko akabashenye amategeko bigiye guca mu mucyo noneho ukuri kugaragara ahubwo turibaza ngo heza bizabirishye ibintu byo turashimara ko Imana ibikoze
twebwe rero haba bakoraga cyangwa inshuti zabo dushimishijwe ko babihaye agaciro
urubanza rugiye gutangira mu mizi ku kirego gisaba gutesha agaciro cyamunara ya Fond de Commerce y'Uruganda rushobora kuzaba intandaro gukuraho urujijo ku mafaranga yaba yaravuye muri iyi cyamunara kuko no kugeza kuri ba nyirayo bavuga ko batayazi kuko umunsi yabereyeho ngo ntibigeze babamenyesha bavuga ko nigena agaciro y'Uruganda batarimenyeshejwe ishingiro rya byose ariko nakayabo gakabaka muri miliyari 6 z'amafaranga Rwanda Revenue Authority yishyuza uruganda rwitabirwa rwigara nk'imisoro company MMRGD yatsindiye cyamunara bivugwa ko ifitwe n'uwitwa Egide Gatera ayihuraho n'abandi bantu Urubanza rugiye gutangira mu gihe hari urundi rubangikanye narwo Rwanda Revenue Authority regama bara abayobozi b'uruganda n'abanyamigabane kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rwitabirwa rwigara rutishyura imisoro. Muri urwo rubanza mwiburanisha riheruka umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yategetse ku Amahoro Anne Rwigara mukobwa Rwigara umuyobozi w'uruganda PTC icyarimwe n'umunyamigabane na Neza Yvonne wari umucungamutungo icyarimwe n'umunyamigabane baryozwe iyo misoro nyuma yo kubahamya uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro. Ikigo Rwanda Revenue Authority cyo ntikibura gushimangira ko kizakomeza kwishyuza uyu musoro kugeza urangiye kititaye ku manza ziri mu nkiko. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.